yamde jeridi silmaji chapantati woni Dakar lamorde Senegal kon waktu yori to bodi diwa law futa toro rewaleedi Senegal
Ahmadou Barouba RFI Kabaru Herido
teddube heribe RFI fulfulde on pami ko kabaru kiriro herani ko al hali leydi Senegal hanki alkamisa ko nyalawma mawdo e dow leydi ndi suudu nyaawirdu mawdu leydi ndi riwi pelital Macky Sall horejo leydi ndi dirtingol wote de yeso e der yamirore e Tariq Yankore ndu suudu holliti wonde sariyaaji newnudi dirtingol di sungoji hidi lundi do dosgal laamu leydi ndi nyaawbe mawbe ndu suudu njamiri horebe Senegal latira de wote ko buri yaawde gal pelital yewtama no feewi e gila hanki jende bibi leydi ndi no cierti mudum mayen kedo lundibe e yaadube e laamu e der dido kabaruji pelle societe civile darinode gam habade gal pelital gila woni balde sappo e ko fawi horejo leydi ndi e beltima e ko suudu nyaawirdu mawdu wadi ko hanki dum woni firtude gal pelital e be padi ndengal teddinte ko adi gal pelital teddube conseil constitution biram bien ko adi gal pelital no sama lundibe e nanganobe kono tolno e chapande e jaltinama kaso hewbe mabbe nangano ko e sepoji paltidi woni duwi didi teddube bismillah mon hande ko aljuma sappo e jeegom lewru dida buri hitande ujunnaaji didi e nogas e nay Senegal sudu sariya mawndu yeddi hanki pelital yewitingal e dirtingol sumgoji hore waku leydi ndi ko dum sabino seppoji ha yimbe tato wasi hen pitali mumen e nyaawbe ndu sudu kolliti wonde sariya wotaado to sudu sardi yankoru nyane joyi lewru dida buru doftaaki dosgal leydi ndi kandidaabe e di sumgoji waduno wulitande to sudu nyaawdu mawndu Abdoulaye Diallo wara tongana en
Ndouzoudou Nyayoudou Tondou Yeti du Conseil Constitutionnel Rivi Kadi Hanki Dekre Mohorejo Lidi Ndi Macky Sall Yetuno Ngam Dartin De Lawol Wote Etotor De Horejo Lidi Sabu Nyawobe Ndouzoudou Holiti Wonde Epore Saria Mosadiyanko Eben Wotuno Nyande Joy Ndouleru Ndungon Den Loftaki Saria Mawdo Woni Constitution Konoko Yo Yiti Nyalane Sungu Jidi Soudundu Yamiri Ender Holitor Ngolbe Pangini Daryanko Ebe Pele Suyete Civilien Tumbondira Yewta Ngam Edarna Nyalande Hesere Nubure Yawde Sabu e Biol Mape Nyande Nogai E Joyundu Loro Sungu Ji Hore Yaku Lidi Wawata Heyude Doe Ontuma E Siftinde Kandidabe Lundibe Heobe Wulitono Kasudu Nyawidu Tondu Chagal De Sardiyanko Ebe Woti E Ore Saria Dirtinele subgoji di nyande sapo e joyu leuru sapo e jidabu de hitande do chagal e dekre mo Macky Sall ituno sepo jiteskano enderleji nifu ha sepo bitato wasi hen apitali mabbe
Abdoulaye Diallo chagal ngal pelital suru nyaayurdu mawndu lundibe be kolliti jende mumen no taway mabbe cierno Alassane Sall gardido fedde dawro bietende la République des Valeurs kollido o fadano ngal pelital o faduno ko suru nyaayurdu ndu gongina horejo leedi ndi e pelital modum dirtinde woteji di ha nyande sappo e joy lewru sappo e dida buru hitande ngonden Boliba yetti ko ngudi makko kedoden
ke nyalaw mu wuni nyalaw mo wertare he l'Union Sénégal fof e Afrique nabe fo sabu dum sikkano del ma won der leydi ni nyaawobe babu wiidi ko president la republique ko bami ko rewane lawol hawrane constitution yo firti moni fof sikkano ko bayri Macky Sall yetti decision o don tan bennat yama hande ko wino ko on wada hawrane lawol Senegal mais surtout hawlane ndima eden fulbe nen gandi harmeji men jeedi di en fide men den ke fulu firta aade o firti aade kalko haldo Senegal nabe wino article 92 japande jene di constitution Senegal wi ke conseil constitutionnel nyaawi ala bawdo dum firtudi kalko jola o fini wi on firti nyaawor nedo dum non non hande Senegal nabe sami dum do eni président wana ko wala wat dum non wana Senegal nabe tan kalna dum ko Afrique fof yimbe derima kabama wana Senegal nabe kabi tebini won maybe hen amen duulo dum en won gañe bi hen amen de dum en massa kalan basde hen jawdi mum amen bi dum vraiment dum jarina dum sabab hande ko nyalawmu woni te minen belti minen min candidat cheikh Alassane Sall jede kabi bi do dum do en ha président ki no ko katane
cheikh Alassane Sall tawanodo e be conseil constitutionnel gongdino candidat mumen tawede sungoji hore wako leydi Senegal tawabe e laamu ngu goddani e odo alhali tafon ngal pelital ndu suudu nyaawirdu gouvernement o holliti wonde be tiningal pelital Saydou Gueye kolaado kuba laamu ngu okkani happu yubbingol woteji kono o holliti wonde jewte madan e de tobere e biol makko e be teddini e saria kedoden mo
On est des démocrates, ça veut dire que si on respecte la justice.
Menen komin teddinbe laamu potal firti so tawi neddo no teddini sariya ina haani kadi o teddina pellital mudum joni min tini pellital gal jewte ma mbad bele sariya no wayi lulndade yidde besnguli fof ko namnal e miijo am ko toppere de mi yida nadde e mum no feewi baawmi tan ko wiide min tini pellital gal e kadi heddade e maggal firti ko dosgal leydi gal holliti de pelliti didi yettade doftaki sariya e der dum nyaawobe be bi yo ardibe be yettu happo keso no yaawiri wadde weli metti sumgoji badan e di mbawkali ciertudi waddi min ko andude tolno gonado o mi jaade gam hawrudinde peje no woteji mbawi yubbinirede e mbadi mojjiri laabal gam horeje toddatedo o tawma o jodo e dow gonga gila e dawro potal e sariya
conforme a ce qui attendu tant du point de vue politique démocratique que de la loi
Saydou Gueye e kolaado kubal laamu leydi Senegal jabuwol suudu mawndu dosde e Senegal conseil constitutionnel ina fadano gila suudu sardiyankobe e ngu go sari sariya dirtingol sumgoji hore wako leydi ndi jamma hanki suudu mawndu dosde Senegal firti on sariya kadi yamri yo ardibe laamu ngu yettu nyalawma mo sumgoji yubinte eno yawiri pelle société civile en beltima e ngal pelital ngal conseil constitutionnel yetti kadi ebe padinde ngal teddi te keroden jantore al-Husseini ba
yimbe pofi welam mo woni ngotam ko dum woni ko holliri kongudi goto e terde société civile innirteedo Aminata Fall Nion gardido fedde rewbe Senegal nabe jangube sariya e biol mokko ngal pellital ina wurtina démocratie Senegal
nous pouvons que nous en réjouir
minen pelli société civile min bayu tan ko weltade e ngal pellital honono bibbe leydi Senegal be fofni be ganduda ko dum padno Amin belti no fewi e ngal pellital cembino wal demokrasi leydi men ko leydi Senegal teddindi dosde mum jiden handi ngal pellital ina weli ina yodi
très belle décision
weltare wonde de pelle société civile ndani e ngal pellital ko teddingol sariya leydi ndi mo conseil constitutionnel ardini Mamoudou Sek.
On voit le conseil constitutionnel qui dit le droit
en ji hande suudu mawnu dosde Senegal tugnido e sariya libi yamirore immorinonde to laamunko so tawi ngal pelital rewama ha laati dum firtata laamu sariya leydi Senegal lollinte ene buri yodirde ko dum tan woni ko jidden
et c'est ce qu'on souhaite
pelle société civile ka dani don tan ko mojjere be damini e ngal pelital dum saabi e be tijji gomul kufdi sumgoji e leydi Senegal e candidat be den joddoto bele safari ina dani sumgoji di jubbine ko lelani
ngal pelital ndu suudu nyaawirdu towndu riwtundu décret Macky Sall no rewi e sariya e biol Mamadou Mustapha Sy hertodo sariya e yende makko ngal pelital wawataake ittede e tugnade e kulal chapane jene e didi dosgal leydi ndi ko yimbe fu gila e ardibe ben foti doftade ngal pelital conseil constitutionnel e wiide Mamadou Sy dawriyanke be pelle société civile no kani tumondirde ngam darnude nyalande hesere do e didi lewru naya buru ngam hebude nyalande hesere kedoden e fandu hala Abdoulaye Diallo
ko adi fo ko mbawden yidi woni ko ngal do pellital ene certi e darnde conseil constitutionnel darnde ndew hewno dande sahaaji e kala ko wayni to miidi addede to conseil constitutionnel hewno wiide konko o waawa nyaawde ko wayni da wonno naataane e competence mako
e yandema conseil constitutionnel fotno jaggude nyalande
e yandam conseil constitutionnel comme ko konko yihi ha o wi omo haale e décret mo ganda hore ma presque o fotano halde hen kono yetti responsabilité mo ko haali hen ha o wi décret o don fawaake lawol wadde élection ji di fitti ko nati dirtinere mais ende décision mako kat o holliti ko nyalawma jagganodo woni 25 février nati wawde wonde parce que hakkunde he cadele kewdo nati hen
ay ko foti wonde darnde horejo leddi Macky Sall
ko ganda hono ma dum woni nyaawore conseil constitutionnel din tan woni ko haani o do saha e kon ko mawdo leydi ndi odo saha ko fodi jettudo do ko woni ko jetta décret goddo o wada fixer date o o wada ko e sénégalais ki fof e date kesso barado fixer yene ngar élection ene wada yimbe ngota benna kadi e dum do
Mamadou Mustapha Sy kanko woni kodo men main buri yajnade hen gal pelital ndu suudu nyaawirdu firtude pelital horejo leydi ndi e dirtinde sumgoji hore waako leydi ndi woni weltare e hewbe bibbe leydi ndi no tawaye ben finobe der commune bo parcel zaseni commune tawado e communeaji sappo e jenay falde Dakar be jodningal pelital conseil constitutionnel be wadi era ngonde hore ju leydi ndi yubinta sumgoji e ko buri yawde Ibrahima Nyo
sukabe e mawbe rewbe e worbe kolliri